Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekseni mlaleli kuyi Good Friday. Lapho sikupa khona usuku lokubethelwa kwenkosi yethu Jesu. Ngilithatha lele thuba elihle lifana naleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Christu wasena siphinde sibonge nakumphathi ohlelo ukusiboleka leli thuba mphathi ohlelo. Unkulunkulu akubusise. Mlaleli kuyigudi namuhla enginethemba ukuthi abaningi balungiselela ukuyokuhlanganyela enkonzweni bamkhonza uNkulunkulu bamdumisa uNkulunkulu bagubhe usuku lokubethelwa kwenkosi yethu Jesu Christu. Mlaleli ekuseni njengalokhu ulalelele umsakazo kwangathi ke ungavuka uzilungiselele ke nawe ungalaleli usembhedeni. Vuka uzilungiselele na ukuze ungazophuthela ungazofika late enkonzweni. Abanye bethu uzwathi namhlanje hayi kuyoshumayela ubani angimzwisisi sengizofika ke ngenkonzo yesibili. Qhubeka mlaleli uyokhonza uNkulunkulu nabazalwane ukuze uzwisise izwi lenkosi mlaleli. Ake sifundeke incwadi kaJohn chapter 19, Johane chapter 19, ngesicala ukufunda laphana ke kuverse 23. Siza ukuthi ke ngalolu suku kwenzakalani esiphambanweni. Verse 23. Kuthe amabutho esembethela uJesu esiphambanweni athatha izingubo zakhe azenza izabelo ezine kwaba yilelo nalelo butho laba nesabelo neyembe futhi. Kepha ihembe lalingenamthungo lalolukiwe lonke kusukela phezulu. Verse 24. Ngakho ke akhuluma odwa athi asingalidabuli kodwa asilenzele inkatho yokuthi liyakuba ngelikabani ukuze kugcwaliseke umbhalo othi babelana izingubo zami benzelana inkatho ngesambatho sami. Lokho ke akwenza amabutho kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina uMaria umkaKleophas noMaria uMagdalene. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana yakho. UJesu wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Mlaleli, ey'nsukwini ezifana nalezi kunzima mlaleli lapho iy'ngane zivukela abazali, lapho mlaleli abazali balahla iy'ngane kuyale kuyale. Kepha uma sesifika esiphambanweni kuphambanisa konke lokho mlaleli. Isiphambano sibuyisana nabantu babuyelane mlaleli ngenxa yokuthi isiphambano la kwalenga khona inkosi uJesu. UJesu izwi lenkosi lalithi ke ekulengeni kwakhe esiphambanweni wathi uma sebuka wabuka unina wayesethi, mame bheka indodana yakho. Mlaleli, ngaba amagama oyisiphambano noma izwi lenkosi lenza ubudlelwane bendodana kanye nonina, liphinde lenza ubudlelwane kukayise kanye nendodana ngenxa yokuthi mlaleli isono yisono esihlukanisa umndeni, isono yisono esihlukanisa umphakathi, isono yisono esihlukanisa ifamily. Kepha uma sesifika esiphambanweni mlaleli siba nokubuyisana la uJesu sethi ke kumame, bheka indodana yakho. Mlaleli, elenga esiphambanweni ezwa izinhlungu bemkhafulela bemhleka, kepha wayesethi, bheka indodana yakho. Mlaleli, ukhuluma lawo mazwi labe simame basesiphambanweni nendodana isesiphambanweni nayo. Kepha izwi lenkosi lithi ke lapha uJesu uthe ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayisethi ke kumfundi bheka unyoko. Izwi lenkosi lalithi ke kusukela kuleso sikhathi umfundi wamisa emzini wakhe mlaleli. Ake sibiyele kuverse 23 lapho izwi lenkosi lithi ke amabutho esembethela uJesu esiphambanweni athatha izingubo zakhe azenza izabelo ezine mlaleli. Uyazi umuntu unesihlungu ngendlela engakazibona. Baqeda ukubethela uJesu sebathatha izingubo zakhe sebayahlukanisela bayabelana izingubo zenkosi. La izwi lenkosi lithi ke kwaba yilelo nalelo butho laba nesabelo neyembe futhi. Kusho khona ukuthi lobugebengu kudala bacala mlaleli, mbacethi ukukhuthuza zona le gebengu ziphinde zahlukise zabelana imali yakho noma nempahla zakho konke lokhu ziyahlukaniselana mlaleli. La izwi lenkosi lithi ke bathi uma sebembethela uJesu base babelana ngengubo zikabani zikaJesu. Ibutho nebutho laba nezabelo neingubo ezithize zikaJesu. Ikuthi verse 24 iBhayibheli lithi ke ngakho ke akhuluma odwa athi asingalidabuli ngamagama leyembe elalinganamthungo. Ngamagama belingeke likwazi ukudabuleka mlaleli ngeke ukuthi ke alinamthungo. Ngamagama badabula lezo ezinomthungo ukuze babelane. Kepha ke bafika kuleli hembe mlaleli elingenamthungo. IBhayibheli lalithi ke lalilukiwe lonke kusukela phezulu. Awu, kushuthi wayenesineke lo muntu owenzela uJesu lengubo. Izwi lenkosi lithi ke kuverse 24 ngakho ke akhuluma odwa athi asingalidabuli kodwa asilenze inkatho ukuthi liyakuba ngelikabani ukuze kugcwalisekeke umbhalo othi babelana izingubo zami benzelana inkatho ngesambatho sami. IBhayibheli lapho lithi ke lokho ke akwenza amabutho mlaleli. Kepha kwathi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kamnina beme khona mlaleli. Namhlanje ngiyakumema, namhlanje ngiyakukhuthaza, namhlanje yimvuselelo mlaleli lapho sikhumbula khona, sigubha khona usuku lokubethelwa kwenkosi yethu uJesu, usuku alenga ngalo esiphambanweni. Sibonga inkosi ukuthi ke uyavuka kwabafileyo. Namhlanje siloko esiyiko kungenxa yamanceba kaJesu, kungenxa yokulenga kwakhe esiphambanweni. Elithi izwi lenkosi mlaleli ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe. Thina sonke esonileyo uma nje sivuma mlaleli ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, sikholwa enhlizweni zethu ukuthi wamvusa kwabafileyo, ngakho ke ngemivimbo yakhe siyaphiliswa mlaleli. Izono zethu ziyathethelelwa, asisabalelwa amacala ethu mlaleli. Hayi ke ngenxa yesikhathi sizolithatha ke leli thuba ngiliphindisele kumphathi wohlelo. Phathi wohlelo intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli.
Be doers of the word with 657 AM Sounds of Life.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.